your sweet love, baby. Nataka nikupe penzi bila mwisho. Nataka nikufanye wife wangu wa milele. Basi njoo, 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 baby. Nikupeleke kwa mami. Basi njoo, 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 baby. Twende kwa daddy. Love yako iko super. Sina hitaji lengine isipokuwa penzi lako.
Wengine sitaki, nataka penzi lako. Nikilala ndotoni naona sura yako. Nakupenda baby, nakupenda baby. Omukwano gote gusangika sangika. Obulunji wote bulabika labika. Empisa zo baby.
Namba choya kala,
namba choya kala,
baby.